Kuza utile again.
Hey yo,
again and again. No more talk of your mpo.
You.
Bafundumani, walitoto bafundumani, baseri baluhamelera. Bono, niumai baluparwezi, alukonali, wana majesuma. Niutuile kuri bafundumani, bafundumani, zikwari naka bafundumani, baseri baluhamelera. Bono, niumai baluparwezi, alukonali.
Uzi uni muziali Baseli kuchichaka chichaka linaka Kubata upilo wao kuliba uwisi Havalati yo mkweza hande Baba takulika mbeki wona fera Baba eza hande
Mukaswa
Ako ni mulimu waka halo bali When you want me to fall Ina wanina nula
Mukaswa
Ni utu ile kuliba fundumani Bafundumani, malipoto bafundumani
Baseri baluhamelera
Kono, kiumai baluparwezi Alukonali,
kubana bajesuna
Kutuile kuli bafundumani Bafundumani, zikwari naka bafundumani
Baseri baluhamelera
Kono, kiumai baluparwezi Alukonali,
kubana bajesuna
Salati, kikubona kulunye zihande Siwa salati, kikubona uzu hile hande Siwa salati, kuli ukutu zihande Siwa salati, kulilika maupilo kwa hao
Kaufela zazama ya hande
Ni utu hile kuli bafundumani Bafundumani, walipoto bafundumani
Baseri walu ambelera
Kono, kiumai walu perezu Aluparwezi, alukonali
Kubana bajesuna
Ni utuile kuli bafundumani Bafundumani, waizi kwa linaka bafundumani
Baseri baluhamelera
Kono, kiumai baluparwezi Baluparwezi, alukonali
Kubana bajesuna
Ni utuile kuli bafundumani Bafundumani, walipoto bafundumani
Baseri baluhamelera
Kono, kiumai baluparwezi Baluparwezi, alukonali
Kubana bajesuna
Ni utuile kuli bafundumani Bafundumani, waizi kwa linaka bafundumani
Baseri baluhamelera
Kono, kiumai baluparwezi Baluparwezi, alukonali
Kubana bajesuna
Much respect to Mr. and Mrs. Sisale, bosses The hero Peter Senzagaze Kulmagazia Big man squeeze Monati Heyo dismantle Radical Radworks Rest in peace young bro Haraman I see my bro Heyo Mr. Roy Kapusa Honorable Kalila
Dismantle production the Kale Kale Mr. Miracle Y puede que depo
ZWAP.com